xilligii uu Trump xilka madaxtinimo u tartamayay sanadkii 2016 waxa uu ballan qaaday inuu bedeli doono hannaanka socdaalka ee Mareykanka si sida uu sheegay wargagixisada dalalka Islaamka ka imanaya uu Mareykanka uga ilaaliyo.
And we will keep radical Islamic terrorists the hell out.
Waan ka ilaalinaynaa muslimiinta wargagixisada aadalkeena 100%. Ikhtiyaar kale ma haysano, ayuu yiri. Markii uu xilka madaxtinimo qabtay, Trump waxa uu mamnuucay 7 waddan oo dadkooda ay muslimiin u badan yihiin. Arrintaasi oo dhalisay dibadbaxyo iyo dacwado maxkamadaha laga furay, sida mid uu xiray ururka xorriyadda madaniga ee Mareykanka la soo gaabiyo ACLU. Waa kan Lee Glarant, madaxa ururka ACLU.
If there are real threats, then those threats should be investigated on an individual basis. But we shouldn't.
Haddii ay khatar toos ah jirto, waa in si kali-kaliya baaris loogu sameeyaa. Laakiin waa inaynaan u qaadan in koox ama dad diin gaar ah haysta ay ka khatar badan yihiin kuwa kale. Mamnuucidda dhinaca socdaalka waxay dacwadeedu gaartay ilaa maxkamadda sare ee garsoorayaasha muxaafadka ay ku badan yihiin, kuwaasi oo go'aankii Trump taageeray. Arrintaasi waxa u dabaaldegay Donald Trump, isagoo markaas aqalka cad ku sugan ayuu arrintan ka hadlay.
We have to be tough and we have to be safe and we have to be secure.
Waa inaan adadkaanaa, waa inaan badqabnaa oo aan amni haysanaa, ayuu yiri. Biden ayaa markii uu ku jiray ololaha doorashada ee sanadkii 2020 diiday mamnuucidii uu Trump ku baaqay.
You know, you don't have to accept the president who promulgates hatred and exclusion toward Muslims and trumped up bans on.
Waad ogtahay waa inaynaan ogolaanin madaxweyne faafinaya nacayb iyo in muslimiinta la faquuqo, kaas oo durbaanka u tumaya mamnuucidda dhinaca socdaalka ee muslimiinta. Biden ayaa go'aankaasi joojiyey markii uu xilka madaxtinimo qabtay. Hadda 4 sanadood kadib, Trump ayaa taageerayaashiisa gobolka Wisconsin toddobaadkan u sheegay in waxa ka socda bariga dhexe ay ku qanciyeen inuu sii wado mamnuuciddii dhinaca socdaalka.
We do not need a jihad in the United States of America. We do not need our once great cities to become hotbeds.
Waxa uu yidhi, ma doonayo jihaad Mareykanka gudihiisa. Ma doonayno in magaalooyinkeena waaweyni ay hoy u noqdaan argagixiso. Maalinta koowaad xilka Trump waxaan soo celinayaa mamnuuciddii safarka, waxaana kinayaa ogolaanshihii qaxootiga. Argagixisadana dibadda ayaan kaga haynayaa waddankeena sidii aan horey u sameeyey, ayuu yiri. Ololihiisii, Biden ayaa aad u ammaanay kaalintii soo galootiga ee taariikhda Mareykanka, isagoo koox ololihiisa lacag ku yaboohay u sheegay toddobaadkan in dalal kale ay arrintaasi la dhibaatoobeen maxaa yeelay waxaa ka jira ajaanib nacayb. Waa maxay sababta uu dhaqaalaha Shiinuhu u luudayo? Maxaa Japan u keenay dhibaatada? Maxaa Ruushka iyo Indiya haysta? Ajaanibta ayaa laga necab yahay. Ma doonayaan soogalooti? Soogalootigu waa waxa awoodda inoo yeelay. Kaftan ma aha, ma aha wax ka badbadisa, maxaa yeelay waxaanaysanaa qulqul shaqaale doonaya inay waddankan u joogaan sidii ay wax ugu biirin lahaayeen, ayuu yiri. Ra'yi ay wada sameeyeen jaamacadda Hartford, xarunta culumta siyaasadda Mareykanka iyo hay-adda Harris ayaa muujinaysa in arrimaha socdaalka iyo sicirbararku ay yihiin arrimaha kaalinta hore kaga jira waxyaabaha codbixiyaasha Mareykanku ay danaynayaan.